ufike kwezinye izizwe. Kukhona into abaningi abayazi, abaningi abayizwa.
Miami, I'll touch him now. Boom, big and my sweet.